Imvura yateje ibiza muri iyo mirenge yombi yatangiye kugwa ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu ahagana isa 8 z'amanywa. Kurebukana ibyo biza byari bifite, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yahitiye ku kigo nderabuzima cya Gikunda Mvura. Aha twasanze abarwayi 11 barimo gukurikiranwa n'abaganga, mu gihe abandi babiri boherejwe ku bitaro bya Mibirizi. Benshi muri abo bajyanywe kwa muganga ni abari abakozi b'uruganda rw'ikawa Ishema rwaho muri Gikunda Mvura. Uyu ni umwe mu bazanywa ku kigo nderabuzima avanywe kuri urwo ruganda.
Nkanye ndari ndi muri depo umuyaguraza twibwirana imvura isanzwe, kuko yari iri kunyura mu dutobore twari turi ku matafari, twibwirana umuntu umuyagusanzwe tugumamo muri depo. Naza kuza ko ntabure nawe atuhumuriza ati nimugumaho nta kibazo, mu mwanya umuyaguba mwinshi. Bamwe barasohoka bajya gupfuka ikawa kuko shitingi zari ziri kuva. Depo nibwo yaje gutumuka, tawamenya aho umuyaga warenganye undi, kuko umwaji mukwita ku gitara hepfo nduka murenza nk'iriya, ibiti biza kutugwaho. Mu mwanya tubona depo siraguye n'amatafari aragwa.
Uretse abarwayi babiri bakomeretse bigaragara inyuma boherejwe ku bitaro, barimo umwe wajyanywe ari muri koma. Abaganga baha Gikunda Mvura batubwiye ko abandi ari abagaragaza ibimenyetso by'ihungabana bitewe n'icyo kiza. Murwanashyaka Jean Paul ni umuforomo aho Gikunda Mvura.
Bamwe ubuzima buri kugaruka, nta kibazo batangiye kwibuka isi barimo, ariko abandi hari abagifite ikibazo n'ihungabana ariko riza mu gihe gito. Ikindi gihe ukabona abo bazima, turi kubafasha ni ukubakaruma, tukabaganiriza, tukamwumvisha ko ibyabaye bigomba gushira.
Tuvuye aha kwa muganga twerekeje ku ruganda. Inyubako zarwo zose ziri hasi, itafari kurindi, amabati yarazisakaye nayo, bimwe mu bice byayo biragaragara hafi aho, ibindi nabyo byajyanywe n'umuyaga nta wamenye irengero ryabyo. Abashinzwe gukurikirana imirimo y'urwo ruganda batubwiye ko bakegeranya imibare ngo bamenye neza agaciro k'ibyangiritse, ariko toni 18 z'ikawa zo zatwawe n'umuyaga, izindi zangizwa n'iyo mvura. Ibikoresho byo mu biro nabyo nuko. Mu ijwi rya Bwana Nkurunziza Augustin uyobora uruganda, ni igihombo kitoroshye amaso bayahanze ibigo by'ubwishingizi, ariko imirimo y'uruganda yo yabaye ihagaze hagati aho.
Ukivamo ntibyoroshye, ariko turacyane gosiya ngo turebe byasiranze uko bizaba bimeze, kuko twari dufite ubwishingizi, tubaye duhagaritse by'agateganyo, tugenda duturokora n'izangiritse tureba ko hari icyo twazitunganyaho. Ariko mu bintu byo guhita dukora direct turacyategereje iminsi mikeya.
Uretse aho ku ruganda kandi, inyubako z'abaturage aha Gikunda Mvura na Gitambi zasenyutse. Inzego z'ubutegetsi muri iyo mirenge yombi zatubwiye ko imiryango 62 bidafite aho gukinga umusaya, mu gihe izindi nzu hafi 100 ibisenge byazo byagiye bitwarwa igice kimwe.
Nta muntu wari uri hano, nanjye nyine mbibwirwa n'abaturanyi ntashye, bambwira ko igiti cyansenyeye, none twari twaraye hanze. Abo nyine turirukanga mu baturanyi turebe ko tubona umuntu uducumbikira.
Nayo nicaye ndandi gutitira, nari kurara he, ubona n'umuhungu wanjye nawe aracumbitse.
Si amazu yasenyutse gusa, kuko imyaka yari ihinze ku buso bw'ubutaka bungana na hegitari zirenga 600 nayo yangiritse. Abaturage bakavuga ko bafite impungenge y'inzara izakurikira ibyo biza.
Ari imyumbati, ari ibishyimbo, ari insina, ari ikawa, byose ibiza byarabijyanye. Twari dufite n'imyenda y'amabanke twiteze ko dushobora kuzishyura kw'iyo misaruro. Uretse n'iyo myenda ya banke, n'inzara muri rusange situzi n'ibizatworohera.
Uri kubona ko nsinzara nageramo. Ubwo niriyepfo hose murima w'imirima byose byarakubise, amakawa byarakubise, ubu nyine nta kintu twiteze muri iyi minsi.
Benshi mu bagezweho n'ibyo biza bigaragara ko ari abaturage ba mikoro ya ntayu, ndetse barasaba inzego z'ubutegetsi kubagoboka. Bwana Kayumba Ephrem uyobora akarere ka Rusizi ku murongo wa telefone yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ko barimo kuvugana na minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ku buryo abo baturage bagobokwa.
Ubufatanye na Minema hari ubufasha bwihutirwa bugenerwa abantu bahuye n'ibiza kuriya. Ubu turimo turavugana na minisiteri y'ibiza kugira ngo dufatanye turebe icyo twafasha bariya baturage.
Hari aho bigaragara yuko n'imyaka mu mirima bari barahinze yangiritse ku buryo kwitega umusaruro ari ibintu bigoranye. Aha ngaha harakorwa iki?
Ubu ngubu igikorwa kubera ko ariko twe tugiye gutangira sezo, turajya inama n'abaturage kugira ngo aho bishoboka bashyiremo indi myaka kugira ngo batazahura n'ikibazo cy'inzara.
Hashize icyumweru imvura nk'iyiteje ibiza mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho yakomerekeje abantu bagera kuri 600, amazu y'abaturage arenga 900 arasenyuka, cyo kimwe n'ibyumba by'amashuri bigera kuri 15, ndetse imyaka y'abaturage mu mirima nayo yangizwa n'urubura ku buryo nta cyizere ku musaruro bagifite. Ni mu gihe mu kwezi gushize kwa kabiri, minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi aha mu Rwanda iheruka gutangaza ko amezi y'itumba azarangwa n'imvura nyinshi ishobora guteza ibiza bikomeye hirya no hino mu gihugu. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.